نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ويجزيك بلانغا نتسلام كنا كل ونسو من المغتين فا شام بلال ميمك الله سبحانه وتعالى بوتي بس ما ينغت ومنيو سيسي ولي نفنه سبنا زاش بنا زون سنت ميقوات محمد مدى سندين تندل زا الله سبت قوي أكبان جواك ندي وين علي انسامني أو جلسو نشتو يديني الحمد لله الله واتكم نساسو Allah so watiba sasu nintawu chijenmeri makala tu kukambila ana zituzose na seana zukuza na ndidini yatu, chibimizu yatu, cheji islamu. Kwa mbili, munga mwisulu wezi, lole mbali na ndidose ni makala tu kukambila ana nkani zukuza na ndi maswaba roku ya Allah wanu utikudi ndisembe zanji zminanda achita. Adabu gila nchito yanji, adabu ndula na yubanji dini ya islamu. Mjolinga jodi na face muna kutengila nao. Zimene iwo wada ashita timuna mwagala patsikula shuluzo ndokatika ngulula iwo wanipepa Allah subhanahu wa ta'ala ati alikulu kile mashimo onse amendo kashituma shita Allah subhanahu wa ta'ala jitre jifundo nthawi zose Allah subhanahu wa ta'ala kati jitre jifundo manda kumasa tsikula shuluzo kwambili tukambila na nkhani ya sahaba mmoja amene Inshallah tikale tikumunena mkatikati mwa kukambila na watu mu inshallah. Ndipo patsiku la lero tikambila natu za mutu umene ukunena kuti kulandira dzina loti mthandizi wapadera wantumiki sallallahu alaihi wasallam. Mthandizi wapadera wantumiki sallallahu alaihi wasallam. Ndi tuone kuti ndi ndani amene analandira title imene ndi ndani amene analandira dzina limeneli. Jogola wantu Muhammad sallallahu alaihi wasallam zose zidachitika pa nkhondo ya Hazabu pamene imene imadziwikanso kuti ndi nkhondo ya Khandaqi akamati Khandaqi utathauzati ngalandia mungati kudziwa nena kuti imodzi mwa nkhondo zikulu zikulu imene ndi sallallahu alaihi wasallam masahaba radhiyallahu anhum adame idali imene ya nkhondo imene machedwa kuti ya Khandaqi ngalandia imene idali makamaka kwambili idagona pa maganizo amene olimizika Salman Farisi radhiyallahu anhu adapeleka kuti kuli bwino chitetezo chikulu chimene asilamu angakhale nacho ndikuti akumbe malile mosi mwa Madina Munawara ngalande yonena kuti anthu awuko asakwanise kulowa dera la kuno kulowa ku Madina kapena mwinanso kumene anthu aku Madina asathe kukwanisa khale ngati kuti ndi chichingo chimene chili chaikidwa pakati pa adani komanso asilamu ndiye nkhondo imene imatchedwa kuti Khandaq imbo pamene pato asilamu adalandira uthenga kuti Banu Quraiza adaswa lonjezo lawo loti adzakhulupirika kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam tikwazi wa Banu Quraiza ndi mmodzi mwa mafuko akuluakulu amene amakhala mu mzinda umene wa Madina Munawara ndipo anthu amenewa adajoina ndi adani kuti amuchite kuti awapanga asilamu awapange chipongwe asilamu Mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti atsimikize zomwe zikumveka mphekesera ngati zimenezi yeti zimene adachita iye ndi kuwafunsa maswahaba kuwasonkhanisa maswahaba radhiyallahu anhum ndi kuwapempha kuti ndani andibweretsere nkhani ya anthu awa amene ndi Banu Quraiza Zubair radhiyallahu anhu uyu ndiye ndi swahaba amene timakamba uja nena kuti tikhala tikumutchula mkatikati mwa nkhanimo amene ndi mthandizinso wa mtumiki sallallahu alaihi wasallam amene anapatsidwa taito imene yoti mthandizi wa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam tandizi wapadera dera wantumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam nge yeyi Zubair radhiyallahu anhu adayankha nthawi yomweyo ndikunena kuti ndikudzipereka kuti ndipita ndikapanga kukazitape zoeza kuti ndikafufuze kuti kodi kwenikweni chichitika ndi chani patapita nthawi mtumiki sallallahu alaihi wasallam adafunsanso kuti ndi ndani andidziwise za anthu awa amene ali Banu Quraiza apanso Zubair bin Awam radhiyallahu anhu naye adazipelekanso imwe lankono nati ayi ine ndilipo pomaliza mtumiki sallallahu alaihi wasallam adafunsanso kachitatu kuti ndi ndani andibweretsere uthenga wa anthu awa pamenepa Zubair radhiyallahu anhu adadzi peleka kuti apita. Tumisallahu alayhi wa sallamu adasangala kwa mbili, ndi kusangala tsiba pazimene Zubair radhiyallahu anhu adashita, adaonesa pantuba umene yeye adaonesa mtawa umene. Ndipo tumisallahu alayhi wa sallamu anena kuti ndithu nabii mtumikiwina aliyeso Allah subhanahu wa ta'ala ada alini mtandizi wake wapa deladela. Ndipo mtandizi wangu wapa deladela ndi Zubair ibn Awwam radhiyallahu anhu. Nkani mine imwina kumafusa kuti nkani mine ndi kushokela supati kupesa kama zitabu ziti. So zitabu shayambi lila tukaipesa Musiru Alamin Nubala volume 3 page 30. Umansu nkani mine kupesa kama Sahih al-Bukhari hadith number 1719. Kupesa kama surumu Sahih al-Muslim hadith number 2413. Umansu tukaipesa surumu Sunan al-Tirmidhi ndi hadith number 1745. Umasu nchitabu chichacho chidwa Fathul Bari volume 6 page 63. Umasu nchitabu chemwejo volume 7 page 100. Pempe Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipase ntima wotipeleka monga minada achitira sahaba amene itadayandira title yepadera-dera kuchoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sina ngobwela kuma chifukwa cha zimene yeye adashita kuonetsa kumene adaonetsa umoyo umene adaonesa udamsangalasa zidansangalasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpe Allah subhanahu wa ta'ala kuti alige gulantu amini wa subhanallahi walhamdulillahi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika.